How many times do I have to tell you I'm blessed? I'm blessed. I'm blessed. How many times do I have to tell you I'm blessed? I'm blessed. I'm blessed. Share time. Amenishindwa. Wanadamu utani weza wapi? Shetani amenishindwa. Wanadamu weza wapi? Majangiri wa furaha wako vitani, wanakesha kuniwinda, siwezekani. Misi mtu majivuno, misi mtu wa maneno, nalindwa na Mungu wangu tu. Misi mtu majivuno, misi mtu wa maneno, nalindwa na Mungu wangu.
Slicer.